madaxweyne Barack Obama ayaa soo gabagabeynaya xilligii uu xilka madaxtinimo hayay isagoo ah madaxweynihii 44-aad ee dalka Mareykanka soo mara. Obama oo 74 jir ahaa markii uu doorashada ku guuleystay ayaa ballan qaaday rajo iyo isbeddel. Waxa uu hadda aqalka cad ka talinayay 8 sannadood. Isagoo oo rayu ururin la sameeyay oo dadka Mareykanka laga qaadayna ay muujinayso inuu yahay mid ka mid ah madaxweynayaasha sida weyn raallida looga yahay, iyadoo 90% dadka Mareykanku ay sidaasi u arkaan. Obama sidoo kale waxa uu xafiiska ka tegaya isagoo qofkii uu doonayo inuu beddelo oo ahayd Hillary Clinton uu ka guuleystay Donald Trump oo si weyn uga guuleystay oo la tartamayay. Trump wuxuu ballan qaaday in uu beddelayo qodobo muhiim ah oo Obama uu dhaqangeliyey. Wariyaha VOA-da Sidney Sein ayaa warbixintan inoo soo diyaarisay. Waa kan Maxamed Cabdi Sandheere oo soo akhriyay oo haatan istuudiyaha nagu heliya.
Mahadsanid Zahra, sawirada madaxweynihii ugu horreeyay ee Afrika ka soo jeeda ee loo doorto inuu hogaamiyo Mareykanka, kaasoo gacmaha haysta xaaskiisa iyo labadiisa gabdhood, ayaa si aan ka noqod lahayn u beddelay sida dadka Mareykanku ay u arkaan cidda xilka aqalka cad ku guuleysan karta.
If there is anyone out there who still doubts that America is a place where all things are possible,
haddii uu jiro qof weli uu shaki kaga jiro in Amerika ay tahay meel wax walba ay ka suura gelayaan, qof weli isweydiinaya in rayadii awoyadeen ay weli nooshahay, qof weli su'aal ka qaba awoodda dimuqraadiyaddeenna, caawa ayaa qofkaasoo jawaabku ah, ayuu yidhi. Dadka Mareykanka xitaa kuwooda siyaasadihiisa ku diidan waxay Obama siiyeen dhibca sare marka laga hadlayo abanimada. Aaron Lichman oo taariikhda madaxweynayaasha ku takhasusay ayaa arrintaasi ka hadlay.
Perhaps more than any president, he has integrated his family life with his leadership of the country. And that's not an easy thing to do.
Malaha si ka badan madaxweyne kasta oo kale waxa uu iswaafajiyay nolosha qoyskiisa iyo tiisa hoggaaminta dalka. Arrintaas oo aan sahlanayn in la sameeyo, ayuu yiri. Xilli horeba Obama waxa uu culays ka saaray inuu guul ka keeno Osama bin Laden, hogaamiyihii ururka Al-Qaacida ee madaxweyne George W. Bush uu heli waayey. Habeenimo axada 2 May sanadkii 2011, Obama waxa uu la hadlay dadka Mareykanka.
Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda.
Caawa, waxa dadka Mareykanka iyo dunida ba aan u soo gudbinayaa in Mareykanku qaaday howlgal lagu dilay Osama bin Laden, hogaamiyihii Al-Qaacida iyo argagixiye mas-uulka ahaa dilka kumanaan rag, dumar iyo caruur aan dambi lahayn, ayuu yidhi. Hase yeeshee, guushaasi waxaa xigay dagaal sokeeye oo daran oo ka bilowday dalka Suuriya. 20-kii bishii August, Obama waxa uu digniin u diray madaxweynaha Suuriya Bashar al-Assad, arrintaas oo isaga markii dambe dib ugu soo noqotay.
We cannot have a situation where chemical or biological weapons are falling into the hands of the wrong people. We have been very clear to the Assad regime, but also to other players.
Ma arki karno xaalad hubka kiimikada iyo ka biologigu ay ku dhacaan gacmaha dadka aan ku habboonayn. Si muuqata ayaan ugu caddaynay taliska Assad iyo weliba dadka kale ee hawshaasi la wada inay annaga khad cas noo tahay inaan aragno hub badan oo kiimika oo la adeegsanaya, ayuu yiri. Sanad kadib, dadka xaaladda Suuriya dusha ka eega ayaa sheegay in ciidanka Bashar al-Assad uu dilay dadka badan ku qof isagoo adeegsaday hubka kiimikada ee siriinka loo yaqaano. Si ka duwan sidii la filayay, Obama tallaabo military ma qaadin. Xayd Xayd oo cilmi baare reer Suuriya ah kana tirsan macadka Chatham House ayaa sheegay in xilligaasi uu noqday mar rajadii ay lahaayeen dad badan oo reer Suuriya ahi ay hoos u dhacdo.
What's happening in Syria is just another battle in the biggest fight there.
Dhacaya Suuriya amba Suuriya ka dhacaya waxay qayb ka yihiin dirirta weyn ee halkaasi ka jirta, ayuu yiri. Gudaha Mareykankana, dhacdooyinka isirka la xiriiray madaxweyne Obama ayaa ka hadlay xiriirka dadka israhaan kala duwan ee Mareykanka ku nool. Cafis ay gudbiyeen qoyska 9 oo bulshada madow ee Mareykanka ka tirsan oo la dilay iyagoo kaniisad ku cibaadaysanayay bishii Juun sanadkii 2015, ayaa waxay keentay in madaxweyne Obama uu arrintaasi ka hadlo.
Amazing grace.
Erayada heestaasi uu qaaday Obama ayaa waxay ahaayeen, haddii quruxdaas cafis ahaan aan wada raacno, wax walba way isbedeli karaan. Waa wanaag cajiiba, waa wanaag cajiiba oo macaan, kaasoo badbaadiyey qof bilaa nasiiba, sidayda oo kale ayuu yidhi. Dhinaca siyaasadda caalamka, Obama waxa uu ka weecday inuu raaco siyaasadihii hore ee la raaci jiray ee la xiriiray dalalka Burma iyo Cuba, isagoo Havana tagayna waxa uu si toosa ula xiriiray dadka reer Cuba.
Because in many ways the United States and Cuba are like two brothers who've been estranged for many years, even as we share the same blood.
Siyaabo badan Maraykanka iyo Cuba waa sida laba walaal ah oo kala irdhisna sanado badan, xitaa inagu isku dhiga, ayuu yiri. Madaxweynaha ayaa u muuqda inuu ku raaxaysanayo inuu dhexgalo dhalinyarada sida kuwan oo ku nool dalka Vietnam. Mid ka mid ah dhalinyaradaasi ayaa damcay inuu su'aal weydiiyo. Ha yeeshee, Obama ayaa ka codsaday inuu barka hore bal hees raaba u qaado.
Tình hình một mình nhà lầu trình ảnh giàu sang như vua chúa giật mình sự tình thiệt ra đen đúa mà đời vậy là hay it's been a crazy day.
Dhinaca kale, Obama ayaa sheegay in kastoo xilligiisii madaxweynenimo uu sii dhamaanayo, haddana howlihii uu dunida ka bilaabay ee ahaa dhiirigelinta hoggaaminta wanaagsan ee dhalinyaradu ay hadda uun bilow yihiin.
Aad baad u mahadsan tahay Maxamed Cabdi Sandheere oo inoo soo koobayay warbixintaasi wariyaha v o eda Sydney Scene ay soo diyaarisay. Halkaad ka dhageysaneysaana waa v o a Washington.